Ago impela sengibathe ngiyakhuluma akuzwakali ngiyasho ukuthi uthando luphelile sengathi indaba yami nayo isophelele emajajeni.